Gavumenti okulangirira nga bwaba lusewo ekirwadde ekyebbula mu ggwanga abasuubuzi mu Kampala bali mu kusattira nga bagamba nti singa abantu tebakola kimala mu kutangira okusaasaana kw'obulwadde buno eggwanga lyolekedde omuggalo okufaananako ne COVID-19 ssentebe ow'ekimu ku bibiina ebitaba abasuubuzi mu Kampala ekya National Entrepreneurs and Traders Association Thaddeus Musoke n'agenda ategeezezza nti buli munnayuganda alina obuvunaanyizibwa okutangira ekirwadde kino okusobola okwewala ebiyinza okuddirira era n'ategeeza nti ng'abakulembeze b'abasuubuzi bagenda kukola omulimu gwabwe ogw'okusomesa n'okulaga abantu bye bateekeddwa okukola okwetangira obulwadde buno nga beesigama ku kuwabulwa okw'ekitongole eky'ebyobulamu
kubanga singa bwe twetaba mu nteekateeka eno gavumenti yandituggala tulina ebizibu bingi bye twabonerabonderamu gye twayitamu olw'ebola olwa covid lockdown tusaane tugamba leka tandika okusomesa twagalira ddala okubunyisa obubaka oba information eri buli musuubuzi amanyi obuvunaanyizibwa bwe bw'alina okukola okuziyiza ekirwadde ky'ebola obutamukwata